ndoa. Mama anafurahi, tunamwagiwa maua. Naona furaha upendo, mama amekubariki. Munafanana vitendo, wewe ndio wangu waridi. Nitakupenda ulivyo, takuwa ulivyo. Oh my baby wangu, unipende nilivyo, niowe nilivyo. Oh penzi wangu, Mungu amenipatia we. Na nakupenda leo, nakuvisha pete leo. Oh my baby leo, ni siku yetu. Unipende leo, univishe pete leo. Oh my baby leo, ni furaha yetu. Would you be my love? My love, would you be my queen? I shall be your king, baby. Would you be my love? My baby, my love, would you be my queen? I shall be your king. Oh yeah. Oh baby. Oh na na na. Washa mishumaa zimeta, nimeleta maua. Tupulizie kitandani,